ahí. Lucky.
Pepeta, 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 wow, wow. Pepeta, 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 wow, wow. Nanipa, 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 déjà vu. Nanipa, 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 déjà vu. Pepeta, 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 wow, wow. Pepeta, 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 wow, wow. Nanipa, 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 déjà vu. Nanipa, 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 déjà vu. If you got style to put your hands out of the air. Ure musha mikono, cheza kama ndombolo. Yeah, yeah, yeah. Bigger statue, put your hands at the air. Teremusha mikono, cheza kama ndombolo. Yeah, yeah, yeah. Sakata, dance, shika, bang. After party, vroom, vroom, tunenda na Benz. Backbencher, ndani ya S-Class. Backbencher, kando ni chesa. Toto chai chai body D. Nusu millennium, nusu Gen Z. Vila nakata ni meti. Ongeza pombe, ongeza sensi. Watoto wapewe tu. Akitisha apewe tu. Ijeweka mizuka juu. Pandisha juu. Pepeta, 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 wow, wow. Pepeta, 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 wow, wow. Nanipa, 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 déjà vu. Nanipa, 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 déjà vu. Pepeta, 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 wow, wow. Pepeta, 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 wow, wow. Nanipa, 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 déjà vu. Nanipa, 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 déjà vu. Yeah. Swali tu, swali tu, swali tu. When you are one time, mama, you are two time. Swali tu, swali tu, swali tu. Unapenda ndogo ndogo ama unapenda kubwa? Swali tu, swali tu, swali tu. Mimi wa one time, mama ni wa two time. Swali tu, swali tu, swali tu. Unapenda ndogo ndogo ama unapenda kubwa? Napenda mali, sipendi vurugu. Nimejipindugu, tumechill tu hapa kibazu. Nikujibamba hatubagui mtu. Watoto wapewe tu, akitisha apewe tu. Ijeweka mizuka juu, pandisha juu. Pepeta, 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 wow, wow. Pepeta, 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 wow, wow. Nanipa, 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 déjà vu. Nanipa, 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 déjà vu. Pepeta, 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 wow, wow. Pepeta, pepeta, wow, wow. Nanipa, 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 déjà vu. Nanipa, 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 déjà vu.